Unajua, hawezi kuwa successful kama huoni success within you. Na lazima upitie machungu na shida ndio kuwa successful. So kumbuka hiyo.
Simu flight mode, niko kwa flight mode for real. Never knew nita catch flight just from dreams. Kumbe you come true, come view, skills a witness. Victim of my own strength and my weakness. Kwizi mbaka kilami na bonga, midonga. Before ni kushukuru kwanza Mungu siya bonga. Juhuku niko kuko better than kule natoka. Lakini homi kwa kwa damu roho waga compass. Na keep eye contact na hater ndio animeze. Na tema ndio akinisikiza kisiri ya animeze. Mate kwa sudo, it's obvious that you know. Kishafika kwa mental, memento ni uno. Kamithia marijuana miaka saba. Miaka saba plus, nyongolo bado na kaba. Na surpass, my lifespan, my vast bado surplus. Papas na sapa, baka nipakwe my last supper. Na dishi kwa meza mti nilipiga shoka. Nika itengeneza na nika jenga sofa. Rap nikitwa chair lady, hautakuwa umekosa. Jiko soya, tupa nani, yoni adabu umekosa. Na heshima misi itishi. Mtanipea bado mtaleta bila upishi. Before suo mbachi nilibonyesha upishi. Wanaleta chuki jikoni na nimeshika visu. Femi Freddy Kruger watajuta. Niko kwa scene na wacheki vile tumnakuja. Watashukia ni wembe wakidhani ni makucha. Watapanya watawale, niko Europe tuntakuja. Niko kwa jam na cam, nyimna jam na jam. Mina farm tuna plans big, you can't understand. Juice worth the squeeze, chum worth the peace. I'm so high na success, bila filter na reason, ni easy.